Ibyanjye byapfuye bibaho Indirimbo yanjye yarima Nuzageza he Gutuma mpinduka urugero rwiza guhata Ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura Mu dusesero kandi mfita Masezerano hatabarika